ekirange ekyenjawulo tokkirizibwa kuba kayimba kano wadde okawuliriza era bw'onoosangibwa ojja kubeera guilty as charged katex
DJ Erico
mwana wato nesiyeko n'emirembo gimazeko sagala manya ebibuto byonkuba wefuddenga wa unebu sagala manya mbu wali okuba obuyimba abaana nga bakabinyo olonze ne manya walukwaga yali mukoowu naye nze ndi mubufu sagala manya mukano sika ku lediyo tosuubira na vidiyo tukateeka mu kirabu wadde okateeka ku simu tukateeka na mu mmotoka y'okubanga ejja kunywa nnyo kayimba ka busungu baakaganye ku youtube kanoke kalakasa kamenye memory kadi keyita kafaita kulwanyisa abafekeraba abayimba ezabagenzeza mwanyaliseyimba muli hopeless muyimba nose hopeless tukuvumye kitegeeza tolina ssuubi obusungu bwenina bukwata ku nze n'omuzannyo mpozi ne bannanga abaguzannya mu bukyamu mwana wato nesibyeko n'emirembo gimazeko sagala manya ebibuto byonkuba wefuddenga wa unebu sagala manya mbu wali okuba obuyimba abaana nga bakabinyo olonze ne manya walukwaga yali mukoowu naye nze ndi mubufu sagala manya hipopu gwe muzannyo gwenasanga ku drip kubanga bagutandika bo balema ne badduka nateekamu obugonvu time ne peini kubanga bankubanga cokolo n'amacupa nabazize nokubali okubuuza ekinkubya yasitinga baddamu mbo b'ekiyaye twabikoowa agala tujjukira ekiryakatere yasooka abikatuwala bakujjaga nga bafuba amarapu bano bamomo mc silvester ne munne bateka underground mpozi ne sikwali kitwaka mc lebiko gmc yasitimu nasonyiwa mbadde mberabi mwana wato nesibyeko n'emirembo gimazeko sagala manya ebibuto byonkuba wefuddenga wa unebu sagala manya mbu wali okuba obuyimba abaana nga bakabinyo olonze ne manya walukwaga yali mukoowu naye nze ndi mubufu sagala manya mumwaka gw'enkumibiri kamiiri afuuka amiinya nti atukuba cyunye yagoba abazaire mwaka 2008 efuula mandera ati nze nagoba hipopu w'ekimerika jasiti nakuba kayimba mu sitayire y'ekibongo abatuuze ne bamanya hipopu waffe mu luganda bangi be nakyusa baali beesibye mu luzungu kubanga bawozanga olyokyaya kuba loko nze boola basire loko tujjukire nti ne nakyo kubanga sambala bulenge wamuwa ebibaawo hipopu amisinga kuba nzalina ebisinga ndibedde okuba buli lwa pasobiro kondisinga mwana wato nesibyeko n'emirembo gimazeko sagala manya ebibuto byonkuba wefuddenga wa unebu sagala manya mbu wali okuba obuyimba abaana nga bakabinyo olonze ne manya walukwaga yali mukoowu naye nze ndi mubufu sagala manya mwana wato nesibyeko n'emirembo gimazeko sagala manya ebibuto byonkuba wefuddenga wa unebu sagala manya mbu wali okuba obuyimba abaana nga bakabinyo olonze ne manya walukwaga yali mukoowu naye nze ndi mubufu sagala manya.